Minister wa Science obuyenja ne technology emoni kamusenero asabye amasomero okuteeka enteekateeka y'okubuulirira abayizi ku biki bye balina okukola okusobola okufuna emirimu nga bamaliriza emisomo gyabwe kiyite career guidance. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire Museenene ategeezezza nti newankubadde minisitule y'ebyenjigiriza ekola kyonna ekisoboka okulongoosa ebyenjigiriza mu ggwanga, abazadde n'abasomesa basaanye okukolera awamu okuyamba abayizi okukola okusalawo okutuufu ku koosi ze balina okusoma okufuna emirimu amangu. Museenene era asambaza ebigambibwa nti ebisomesebwa mu masomero bikadde nnyo era tebiyamba abayizi kwetonderawo mirimu wabula abawadde amagezi okweyambisa tekinologi w'omulembe okuteekawo bye basoma mu nkola era babifunemu n'emirimu. Okwogera bino abadde alanga omwoleso ogw'okuyamba abayizi okukola okusalawo okutuufu kibayise Career Guidance Day olunaabaawo ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 20 March ku kisaawe Kololo.
Ku lunaku olwokutaano abiri omwezi guno ogwokusatu lwe lunaku lwaffe olwokutaano wiiki yennyini eno
tujjukira olunaku
olw'okuwa amagezi ku mirimu oba Career Guidance naddala abantu bafaya bakyali abato mwagala abamu juzi results zakomyewo za P7 zakomawo za S4 zakomyewo HSC zakomyewo omuntu yeebuuza nsome ki nkole ki waliwo abaamala okusoma naye ne basanga nga emirimu gyaggwawo kati olina okweyiya gendewa mbalaba mwenaku mikutu nga mwebuuza kati ku lunaku luno tujja kubeera ekololo n'abakulembeze b'eggwanga jja kubeera ne taata waffe Zeyoweri Kaguta Museveni ajja kubeerawo ku lunaku luno.
Museenene asabye bannayuganda okweyambisa tekinologiya aliko gamba owa artificial intelligence okutumbula omutindo gw'ebyo bye bakola mu kifo ky'okwekwasa.